So as soon as they go, come even soon, Gamina, so my dad, 6 o'clock the matin, 6 o'clock the soir. Need to say what Kela, you okay? Need to say what Kela, it's a caroling day. It is say, I worry the model, my mini sooner. You will tell you soon, negative woman. Need to say, Ola, I'm mean to my year, it will be like, I might get a alara, so it is soon. Okay, I'm Catholic Yama, the sister, Tara, you, the guest, the Zercolo, a Magini, a Madame Monique, and they, and to say, Okela, it is self of follow that from Madala, how would I that?
Wula fɛ n'aw bɛ sun tigɛ dumuni fasɔn jumɛnw de aw b'a a dun ka sun tigɛ n'a ye.
Dumuni fasɔn mɛ i ye mercredi lɔn vendredi lɔn an ti kɛ ka sobo damu n'i ye sun dɔ i ti kɛ sobo damu ni mayan t'i bolo sobo le tun y'i bolo i bi se ka o damu ni o tɛ o i bi buyi kɛ i ti damu ni giriman t'a la. Ani iba kɛ sun tɛgɛla hali mɔgɔ min tɛ sun dɔ ni al bɛɛ le fara ni lɔn na i bi se ka al wele hali ye damuni kɛ ɲɔ fɛ.
Nka sogo tɛ dun arabadon ani juma. Ni moyen b'i bolo i tɛna sogo dun.
Ni moyen y'i bolo i tɛna sogo dun parce que ɲumandon Jésus taara ɲumandon de. A ka fɔlɔ mercredi le taara ɲumandon de. Wala y'a kɛla an tɛ sogo damu na o. Na o jour fila ta because a jeli nɛn bɔrɔ.
Ayiwa sɔɔni a bɛna na se a. Aw bɛ yiribolo ta ɲɛnamaya kɛ yala aw bɛ o kɛ aw ka église kɔnɔ yan nɔ.
Ahan an t'a kɛ yan. Bon. Place de Rameau. O sande o Jésus donna Jérusalem kɔnɔ a tɔ donna Jérusalem kɔnɔ a kɛra ye tɔw kan. Ala tiri n'ale et ka Rameau le ta. Ka don ani Victor. Jerusalem kono wala ya kela anye go mas kela
oh kunyu mende bala au ka sun kono nana
na fa min yala welo ti para di pan ila do ku segi sundo iye donna semaine sainte ni ro semaine sainte yi commencé lundi ramo baba wala ya kela anye wala ramo kela ka do semaine sainte kono go semaine sainte wo ti ni sen beke ite go to di kemola ite mola dala ihantuli ma iti taraka tania fa ke i donna semaine sainte le kono.